madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa hogaaminaya ololaha xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee loo soo gaabiyo ak party. xisbiga ayaa u xushay muraad korom inuu noqdo musharaxa xisbiga ee u tartamaya jagada duqa magaalada istanbul ee doorashada axadda. muraad korom ayaa ballan qaaday inuu dhisayo 500 oo guri oo cusub si uu magaalada istanbul uga ilaaliyo khatarta dhulgariirada. maxayirka xilka haya ee kaan imaam oglu oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ugu weyn ee j h p ayaa ka digaya in soo noqoshada xisbiga a k party in ay keeni doonto dhismo la-aan iyo dhismo aan la xakamayn.
doorashadani waxay muhiim u tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka magaalooyinka ee aan la xalin.
guushii imaam oglu ee laba filaanka ahayd ee doorashadii 2019 ku guuleystay maayarnimada istanbul ayaa soo afjartay 30 sano ee uu erdogan maamulaya magaalada. guushaas ayaa waxaa sabab u ahaa isbahaysi doorasho oo ballaaran oo ay lahaayeen xisbiga taageersan kurdiyiinta iyo wadaniyiinta turkiga iyo xisbiga j h p, balse isbahaysigaasi ayaa burburay kadib markii uu ku guuldaraystay inuu ka adkaado erdogan doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore, sida uu faahfaahinaya atila yesilda oo ah falanqeeye u dhashay turkiga kana tirsan ururka global source partners.
the opposition coalition has fragmented. everybody and their uncle is showing a candidate. I think it's a testament to Imamoglu's excellent capacity.
haysigii mucaaradka uu kala qaybsamay, qof walba waxa uu wataa musharax u gaar ah.
ololaha imaam oglu ayaa sii daayay muuqaalo ku baxay luqadda kurdiga isaga oo ka codsanaya kurdiyiinta codbixinta si uu dib ugu soo dhiso isbahaysigii ay wadaagayeen. iyada oo mucaaradku ay weli la ciirciirayaan guuldaradii doorashada ee sanadkii hore, waxa ay ku rajo weynyihiin inay sii haystaan istanbul. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ay tallaabadaasi kor u qaadayso fursadaha ay mar kale kula loolami karaan erdogan, sida ay sheegayso sizin oney oo ah falanqeeye ka tirsan bugga wararka ee turkiga ee politico.
doorashooyinka dowladaha hoose ee maarch 2024 waxaa rajo laga qabaa in mucaaradku mar kale is-abaabuli karaan oo ay ugu yaraan ilaalin karaan qaar ka mida magaalooyinka waaweyn. waxaa muhiima wakhtigan in mucaaradku isdifaaco si loo ilaaliyo rajada laga qabo in mar uun mustaqbalka isbedel dhab ah uu ka dhaco bulshada iyo siyaasadda.
dadweynaha turkiga ayaa ka cabanaya sicir bararka saameeyey noloshooda. madaxweyne erdogan waxa uu socdaal ku mareeyey magaalooyinka dalka isagoo ku boorinayay taageerayaashiisa inay wacaan saaxiibadooda iyo qaraabadooda ku sugan istanbul si ay u codeeyaan, sida uu mar kale tilmaamayo atila iyo silda.
if erdogan wins istanbul, the opposition voters will never bother to report to the poll. and then whatever
laba arin ayaa jirta. waa midda koowaadi, haddii erdogan uu ku guuleysto istanbul, codbixiyaasha mucaaradka iskuma dhigi doonaan inay codadkooda dhiibtaan. kadibna waxaa erdogan u fududaanaysaa in waxa uu doona uu sameeyo, xitaa waxaa u suurtagelaysaa inuu mar saddexaad madaxtinimada isku soo sharxo. arrinta labaad ayaa ah in meeyarka istanbul ee xilligan emanuelu uu yahay qofka ugu macquulsan ee doorashada madaxtinimada la tartami doona xisbiga erdogan doorashada madaxtinimada ee mustaqbalka.
falanqeeyaasha ayaa sheegaya in guusha istanbul ay sii adkayn doonto awoodda erdogan. imaam eblo guushiisu waxay xaqiijin doontaa in uu yahay ninka ka adkaan kara erdogan doorashada soo socota ee mustaqbalka.